ubuzima ko buzangendana ndi kagere ko muhanda agatutwe tuzitunyumana sinari nzwari ko bizagenda ngo narimwe nzaba nigunga akibyisi birandenga genda hamije nshaka gutsinda ni gahunda nyinshi zunatangiye ibyo kubaho neza ngo mbyihamire bikarangira bitungutse imikoshi myinshi nawe byumve umuzo ni ko mashaka ariko amakanya akanshaka kubaho neza ni byo manshaka kubona bona kuka nshaka umunezero nigomba nshaka ariko amakanya akanshaka kubaho neza ni byo manshaka kubona bona kuka nsanga byuka mu gitondo kaja haso umunsi nkuba muri struggle barabikora bagahirwa ako nje ndakora ntibikunda I'm just a lonely guy living in a lonely life and nobody wants to know I just hustle for myself ese mana wanjiri inzira inzugi zanjye zose uko zanjye ngwira umubabara wose nkawusiga inyuma mvuga mu bameze neza biwufumbira ese mana wanjiri inzira inzugi zanjye zose uko zanjye ngwira umubabara wose nkawusiga inyuma umunezo nigomba nshaka ariko amagaya hakanshaka kubaho neza nibyo manshaka kubona bona kuka nsanga umunezo nigomba nshaka ariko amagaya hakanshaka kubaho neza nibyo manshaka kubona bona kuka nsanga ubuzima ko buzangendana ndi kagere ko muhanda agatutwe tuzitunyumana